Pantu, every time take a bilo kuba na iwe sinema zibache chima lengesa kapena ni ubiti wako we ulengesa love yanga pale we nambu mwasha kapena iwe baby unakasha kapena ni olole balangizi babwile bakulangelenge baby bapozisi ya didiga nyiga mbeko siri pala ngombe kutineze kwenda iwe so mami tia. Let's go kill it. Manso, oke chamwe ulidi sasida Olo wani lufyanya ine nipelela Munga tiepi utimo na jahila Lilavu ya ndiwe kasuba niwe Pantanda shose na sala iwe Walia wavi nshiba mwona demo na iwe Ufifi umate fyandi fyandi na iwe Ndo mfabwe nonda demo angandi na iwe Olo univute nisa kusia Iwe nikari na iwe
Nishi ulipani Mula kwa ndiwe ni papati landi Tenzeri koiko chikondi Chifanika iko iko wachinya Chezofunika iko iko wayaa.